Kanyoni, ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unanyura imbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abana mbere na mbere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Jewe teta,
nanje cyusa,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana babyeyi itetero.
Bana nshuti zacu,
yambi! Twari dukumburanye rwose. Amakuru yanyu ku ishuri se byifashe bite?
Twizere ko mwese mumeze neza kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose, sibyo?
Nibyo rwose cyusa. None se bana nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko twasaba ababyeyi bacu kuzajya batugirira isuku, natwe tugasukura aho dukinira kugira ngo twirinde indwara zikomoka ku mwanda, sibyo?
Nibyo rwose teta. Bari inshuti zacu, namwe nimutubwire, munywa amazi asukuye, muze twumve inshuti zacu.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twashishikarijwe kurinda abana bacu indwara ziterwa n'umwanda, harimo impiswi, inzoka n'izindi. Uyu munsi ababyeyi turashishikarizwa guha abana amazi yo kunywa asukuye.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 2021.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Wamaye ku mazi yawe ko numva inyota idashize.
Oya shabaka, nanjye dore mfite duke ndahita nkimaramo.
Kanye wamaye? Are, ntiwanyoye yawe se? Njyewe kutamaye. Basi ndasomaho duke, sibyo?
Oya, jya kuzana yawe abariyo.
Ariko mama, ubu sindasubira mu rugo sinsanga mwasubiye gukina mwenyine.
Oya, ntusubire mu rugo. Ujye kuyava mare kuri kano.
Uravuze ngo ajye kuri kano kanyo?
Njye siyo yanciranye, siho njya kuvoma ndi. Maze nkinywera ngahita nshira inyota.
Yewe, uravugisha ukuri kanyo?
Ni ukuri maze.
Uzi ko uzarwara mu?
Maze nanjye mu rugo barambwiye ngo ninzajya nywa amazi adasukuye nzajya ndwara inzoka.
Nanjye iyo mu rugo bagiye kumpa amazi yo kuzana ku irembo barabanza bakayateka.
Nawe se ni ukugira ngo utazarwara inzoka kanya?
Niko mu rugo bambwiye.
Nanjye mu rugo amazi tumwe barabanza bakayashyiramo umuti. Barambwiye ngo ni uwo kwica indwara ngo tutazarwara.
Natwe mu rugo barabanza bakayasukura.
Yewe, nanjye nzabwira mu rugo bajye babanza bayantekere ntazarwara inzoka. Maze akana k'iwacu ko karazirwaye.
Baka, ngwino ngwe kuyanjye basi. Njye babanje kuyateka.
Urakoze gahe.
Ariko mwaba duke ntuncuri, sibyo?
Yee. Bakujye ubwire mu rugo bagutekera amazi menshi yo kunywa utazajya ugira inyota ukabura yombi. Sibyo?
Yego.
Ndababwira ninaha.
Ninaha? Ndanababwira ntibazongere guha akana k'iwacu amazi atatetse katazongera kurwara.
Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku. Isuku, isuku, tujye tugira isuku.
Tata, karame, Bakame disazanye amazi arayamaze. None arimo gusaba Kanyoni.
Yego disi cyusa. Kanyoni ari kamubwiye kujya kunywa amazi yo kuri kano. None se bana nshuti zacu, namwe nimutubwire. Nywa amazi ameza ate?
Nywa amazi ya tibu. Mama, ama, amazi atetse mu gikombe. Fata agacupa, agashyiramo supadipe, agacugusuga, ukamushyiramo n'amazi. Ushyiramo amazi, ukanywera mu rugo. Amazi asipadipe. Afite inyota. Afite agacupa, agasukamo supadipe, ugashyiramo n'amazi, ukanywa. N'abandi bana nabaha. Dusangira n'abana supageti. Dusangira n'abandi bana ku gacupa.
Oh, mubivuze neza rwose. Bana nshuti zacu. Namwe mujye musaba ababyeyi banyu babahe amazi asukuye. Kandi ntimukanywe amazi adatetse kuko yabatera inzoka. Sibyo? None mbere ko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Awa.
Na mwayumvise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Bana shuti zanjye muraho neza, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Uyu munsi rero mu isomo ry'Ikinyarwanda nabategura indirimbo nziza cyane yitwa Ingoma Iravuze. Ndifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuririmba neza indirimbo Ingoma Iravuze. Ndasaba ababyeyi cyangwa undi muntu mukuru uri kumwe n'umwana kumufasha kuririmba indirimbo yacu. Namwe kandi murasabwa gutega amatwi mwitonze kugira ngo buri wese aze kubasha kuririmba neza. Murakoze cyane ubwo mubinyemereye. Shuti zanjye, reka mbanze ndirimbe njyenyine indirimbo yacu. Turaza kuririmbira hamwe, hanyuma namwe ndaza kwaha umwanya muyiririmbe mwenyine. Reka ntangire ndirimbe. Ingoma iravuze, iravuze, iravuze. Ingoma iravuze, iravuze, iravuze. Bana muze tugende tudakererwa. Bana muze tugende tudakererwa. Papa arankunda, arankunda, arankunda. Papa arankunda,
yanjanye kwishuri kwiga gusoma ndetse no kwandika kwiga gusoma ndetse no kwandika ingoma iravuze 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 ingoma iravuze 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 bana muze tugende tudakererwa bana muze tugende tudakererwa mama arankunda 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 mama arankunda yanjanye kwishuri kwiga gusoma ndetse no kwandika kwiga gusoma ndetse no kwandika bana shiti zanje indirimbo yabashimishije bana shiti zanje murakoze cyane gutega amatwi mwumvise uko naririmbye ubu rero tugiye gufatanya turirimbire hamwe indirimbo yacu ndajya ndirimba gace gato hanyuma namwe mugasubiremo muriteguye reka dutangire ingoma iravuze 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 ingoma iravuze 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 bana muze tugende tudakererwa bana muze tugende tudakererwa papa arankunda 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 papa arankunda yanjanye kwishuri kwiga gusoma ndetse no kwandika kwiga gusoma ndetse no kwandika ingoma iravuze 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 ingoma iravuze 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 bana muze tugende tudakererwa bana muze tugende tudakererwa mama arankunda 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 mama arankunda yanjanye kwishuri kwiga gusoma ndetse no kwandika kwiga gusoma ndetse no kwandika murakoze cyane shiti zanje mwaririmbye neza pe noneho reka mbaho umwanya namwe muririmbire umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane mwaririmbye neza shiti zanje noneho rero nimutega amatwi ngiye kwabaza ibibazo numve ko mwakurikiye neza indirimbo yacu twize shiti zanje indirimbo yacu yitwa ngo iki gaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane none se abana iyi ngoma ivugiye hehe ngaho bibwira muri kumwe musubije neza cyane none se abana ninde wanjyanye ku ishuri kandi gukora iki ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe musubije neza cyane shiti zanje murakoze cyane pe mwabaye abana beza rwose mbere yuko dusoza isomo ryacu reka mbasigire umukoro muze kuririmbira wa mubandi indirimbo twize ariyo ingoma iravuze kuko mwitwaye neza rero reka mbahembe twa turabo mukunda uturabo 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 ndizera ko buri wese yatwakiriye murabeho naho ubutaha
Bacuru umugani babambuza umugani muzadikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva inkuru urageze. Nibyo cyusa, kandi nyago kwadukomereza inkuru ivuga ngo ita ku mwana wese nk'uwawe.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Mumeze neza.
Tumeze neza nyogoku.
Yo nuko nuko ndabishimiye. Muribuka aho twagarukiye ubushize ya nkuru aho twayigarukirije?
Yego.
Byari bimeze bite?
Ego. Byageze aho muhira na kanyana bagerwa ibyababayeho
bakaba bishimye bagakina n'abandi bana.
Eh bishimye ku ishuri banakurikira neza amasomo yabo. Sibyo?
Yee.
Ubu rero ndaje ngo dukomeze twumve. Sibyo?
Yego nyogoko.
Ngo Muhire na Kanyana bize amashuri y'incuke. Biga amashuri abanza nayisumbuye. Nayisumbuye abo bana ko mutabaha amashyari ko.
Yewe.
No. Bagi ibintu bishimishije we. Yu. Ngo ishuri ryose bajyaga kwigaho. Muhora keye yabwiraga abayobozi ikibazo abana bahuye nacyo. Ntabwo mubyibuka?
Turabyibuka.
Murabyibuka uko babitagaho nka babyeyi babo. Sibyo?
Yee.
Noneho rero ngo Muhire na Kanyana ayo mashuri barayarangije batsinze neza amashuri yisumbuye maze bose bajya kwiga muri kaminuza. Kaminuza abana bageze hejuru mu bushorishori. Mwabyivuse namwe?
Yego nyogoko.
Mwebwe kwiga kwanyu muteganya iki?
Kutsinda.
Kutaca amashuri mo kabiri.
Yee.
Mukiga mukagera ku hehe hejuru kure cyane aho amashuri arangirira. Sibyo? Ngo Muhire yize ibijyanye n'ubuganga. Mwabyumvise?
Yego.
Mwabyumvise ariko?
Yego.
Ngo maze arangiza rito giteri. Muhire we, Muhire we. Mwese muhatane mu mbere nka Muhire. Sibyo?
Yego.
Ubu rero mukuye mu iki hano? Mukuye mu iki?
Yego.
Kwiga cyane. Zaba abantu bakomeye.
Ahantu hashimishije cyane. Ikirenga hejuru. Ariko noneho turasigara twibaza. Ese mushiki we Kanyana we mama byagenze bite? Reka tuzakomeza ubutaha twumve ibya Kanyana nawe.
Yego.
Muri abana beza.
Yego nyogoko.
Oh, Chusa, karam, wumvise ukuntu abana bize amashuri yose kandi bakaba abahanga.
Yego disi teta, kandi baratsindaga cyane. Bagiye no muri kaminuza.
Bana nshuti zacu, nituzacikwe n'igice kizakurikira. Noneho mbere yuko turuhuka, tubanze turirimba n'indirimbo. Mwayiheruka gase, twatangiye.
Nkoresha amazi meza n'isabune, akarabe intoki. Akarabe intoki nkoresha amazi meza n'isabune akarabe intoki neza mbere yo kujya ku meza nkarabe intoki iyo mvuye gukina nkarabe intoki vuye mu bwiherero nkarabe intoki I wash my hands nkoresha amazi meza n'isabune akarabe intoki nkoresha amazi meza n'isabune akarabe intoki neza oh nkarabe intoki I wash my hands oh nkarabe intoki I wash my hands
Oh, mbega byiza we. Abana, murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubuse ni tunaniwe? Muze turuhuke.
Yoga kaite uranze cyaje gusa nani kintu
ugira ngo se ndakubeshe mukamuri
cyakora urakoze kunsura pe irungu niriranwe ryari rikuye guhanishwa ibitwenge
rwose
naho nyibwira icyo nkuzimanira hano dufite agashera dufite nakago
mama
Yewe, kandi uko twaje inzira yose usaba amazi mwana wa. Mukaba muri?
Karame.
Mbere yo kunzimana abanze umerekeza amazi yo kunywa.
Hari icyo bitwaye se?
Ubwo wenda ndagaruka nawe amaze guhitamo icyo nkwakire. Sibyo? Sinema yabika kurerega. Ngaho igira hino nkuwa amazi ke. Ngaho urarama nkunyweshe kibondo.
Uburetse gato mukaba muri. None se urashaka kumuhesha akajerekani? Yuzana ngakombe.
Reka, si umwana se?
Oya. Umva he. umwana se ntagomba kunywera mu gikombe
aranywa intamazinga yese ku buryo bigombera igikombe reka nihera umwana yewe
ese ubundi ayo mazi ugiye kumpera umwana arasukuye mu kamuri
sayo kuri kanose nta kuntu yaba adasukuye
aratetse se byibura
ngiye mfusha ubusinkwi cyangwa amakara mbona ku bwa burembe ngo ngiye guteka amazi
ngo kwiki ngo baba rero ndabihinduye rwose ijya hino ke ngwino pe ngwino mbe nkukikiye amazi yo kunywa ndayaguha dutashye ngwino rwose
ariko se kukuririje ibintu aya mazi nari ngiye guha keza ko nkubwiye ko tuyakura kuri kano natwe twese muri urugo akaba ariyo tumwe umunsi ku wundi yashira tukavoma ndi gutyo gutyo ikibazo ufite ni ikihe hari icyo twabaye akaje kandi nyabika murabona uko gasa kayite urambabaje gusa nta kintu sinari nzi ko uri umwirasi bigezaho kuza ukane na bene ako kagene
rwose mukamuri ku nshuti yanjye nta mutima wo kukwirata no kukunena nigeze ngira nta n'uwo nzagira rwose nakwibutsa ko muba mugomba kunywa amazi asukuye pe
aha uko ngo ugiye buryasaze sazimira ari nzima kuki utaretse ngo muhayo natwe tunywaho ngo ayasukuye muze kuyanywera iwanyu ni bamwe mu mwasukuye
none se mukamuri
karame
hari umunsi umujyanama w'ubuzima atatubwira ku bijyanye no kunywa amazi asukuye ibyo bintu ntabyo uzi koko
ndabizi mbyumva kenshi
amba ntigeze ngo mukubwire ari bishya mu matwi yawe nuko rero ubushize ntitwari kunywa tubeho kugira ngo usukure amazi yo kunywa ushobora kuyateka cyangwa kuyasukura ukoresheje imiti yabugenewe
nabyo ndabyibuka
nuko rero nubwo yaba ari ay'isoko aba arimo imyanda ishobora gutera abantu indwara urumva niyo mpamvu rero agomba gusukurwa kugira ngo hirindwe izo ndwara
rega nuko nabikubwiye ukabyirengagiza ariko hano rwose sinjya nteka amazi kuko izo nkwi za hato na hato sinazibonera ubwo rero nahisemo kujya nyavoma kuri kano nkashyira hano mu kajerekani kabugenewe kandi umuryango wanjye warabyakiriye bamaze no kubimenyera
iyo ni imyumvire idahwitse mukamuri kandi nidahinduka izashyira ubuzima bwanyu mu kaga murwaze impiswi abana bose umwe ku wundi nibiba ngombwa namwe mufatwe kuko indwara ntiyabatinya ngo nuko muri bakuru urumva ngaho tekereza kuramira impu wenda zidashobora no kurenza imyasi ibiri hanyuma ugatanga amafaranga yo kuvuza indwara zatewe namwe ubwanyu
ayiwe uvuze ibyo uranyibutsa de kawu mwiza kamaze iminsi gahitwa ubuse nyabusa yaba aricyo cyabiteye ko n'ubundi nawe nyamuhaho kenshi
ayiwe impamvu niyo rwose ntushakire ahandi nicyo cyabiteye nta kindi rwose
aho nimunyumvira ninarebe impamvu kadakira nkeka ko naba nararangaye hakagira ugatamika nkagasabikira bikanga ubu nibazaga icyo umwana wanjye yabaye cyaranyobeye
ngo ukamusabikira mana yanjye umva mukamuri fata umwana umujyane kwa muganga bamuvure bitaragera kure rwose kandi ntimuzongere kunywa amazi adasukuye cyangwa kuyaha abana
yewe kayite reka nze mukubite mu mugongo mujyane ku kigo nderabuzima
ni ukuri
sinirirwa nanoga rwose ndoga ngarutse yababababababa reka nijyanire umwana
Mukamurigo ntiyumvisha ukuntu Karitesi yanze guha umwana w'amazi amuhaye yo kuri robine kandi mu rugo iyo bahora banywa ese babyeyi ni ukubera iki tugomba gushishikariza ababyeyi guha abana amazi yo kunywa asukuye tubatumirira impuguke idusobanurire
nitwa Donatien Nitegeka wandi umukozi ushinzwe isuku n'isukura mu kigo nderabuzima cya Ndego mu karere ka Kayonza dushishikariza ababyeyi guheza abana babo amazi asukuye yo kunywa kubera ko amazi ubundi busanzwe amazi tuva ko ari ubuzima kandi abana bato umubiri wabo ufite intege nke cyane ubushobozi buke bw'ubwirinzi amazi asukuye rero ni ngombwa mu mibereho y'abana kugira ngo bakure neza amazi asukuye uburyo tuyabona uburyo ababyeyi tubashishikariza kuyategura byoroshye nta nubwo binahenze bafata amazi asanzwe kuri robine ayo bavomye bakayateka ayateka mu isafuriya isa neza yogeje neza akayateka yamara gushya yamaze kubira akayakuraho akayatereka ahantu hameze neza naho hapfundikiye nta myanda iza kuzigwamo ubundi yanyuze akayayungurura akayashyira mu kajerekani kabugenewe tubatoza kuba bafite akajerekani kabugenewe gafite isuku bashyira nk'amazi yo kunywa ako kajerekani aho kari hagomba kuba hari igikombe nacyo gifite isuku abana bakoresha banywa amazi igihe umwana akeneye kunywa amazi asuka kuri cya gikurya akajerekani mu byo bashobora kumusukira cyangwa umwana akisukira aramutse abishoboye akanywaho asuka tubashikaza gusuka amazi mu gikombe ari bunywa akayamara kubera ko iyo ayanyweye akayasigaza undi bakaba basangira ku gikombe n'ubundi hari mikorobe zitandukanye no mu kanwa zishobora kuba zirimo bashobora kwanduzanya ni byiza ko anywa amazi amara ubundi igikombe kigakorerwa isuku n'undi akaza kugikoresha tubashishikariza kandi ko cyane ko muri zone ya cyane dutuye tubashikaza ko ni nabyiza gutuma abana koresha amazi neza Yesu cyamara Yesu cyatamara kayamena no ruhombo ku muryango ikindi tubaha umuti wa siro bashira mu mazi uvuga ngo udashoboye kuyateka ashira umuti wa siro uburyo ukoreshwa n'ingano y'amazi umuntu ashaka gutegurwa ngana yabyanitse gucupa nta kibazo byoroshye rero ni bibi rero kohereza abana amazi atari meza buryo yo bayanyoye yanduye inzoka bashobora kurwara inzoka abana bagize indwara z'impiswi zose zishamikiye kuba ari umwanda bafashe muri amazi banyweye ibyo byose kandi ugasanga bize kugira ingaruka n'ubundi ku mikurire y'umwana ugasanga ikibazo kimirire mibi umwana uramugaburira neza arari ubibira kumugaburira ubibira kumwambika ariko ugasanga afite ikibazo kimirire mibi kubera kanwa amazi mabi ni byiza rero gusukura amazi abana ukabaheza amazi meza yo kunywa kugira ngo bakure neza no mu gihagararo bakuye mu bwenge buri wese kuba yafata akajerekani k'amazi agasoma agatereka ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko bashobora kwanduzanya indwara banduzanya indwara zishamikiye ku mwanda hari mu kanwa mikorobe nyinshi ziba ziri mu kanwa umwe asomyeho azisigaho murabizi cyane mu gihugu cyacu ubwabyo no gusangira ku muhanda ibikemewe no kurwanyiza indwara ikindi kandi no kuza afataho ku kajerekani nyirizina n'ubundi hajyaho imyanda ni byiza ko kaba gafite isuku nabo kandi mbere yo kujya gufata namazi yo kunywa mu kajerekani tubakangurira kubanza gukaraba intoki kujya kuri kandagira ukarabe agakaraba intoki zikabesa neza akayafata akajerekani agasuka mu gikombe cyabugenewe akahereza umwana amazi cyangwa se nawe akanywa amazi umuntu uvuga ko amazi ya robine aba atanduye ntago ari byo nabo kandi ntago mvuga ko aba yanduye ku gipimo cyo hejuru ariko bitewe n'urugendo amazi aba yakoze kuva ku isoko hari imvura igwa amasoko inkangu zikanduza amasoko amazi urwo rugendo yakoze hagishaka kujya mu myanda ni byiza ko mu matiyo ni byiza ko amazi abanza gusukurwa bakayateka kumwe twavuze abagatunganya bagashyiramo siro bakaba bayategura akaba yo kunywa bagahereza umwana akanywaho cyangwa se undi muntu akajya yanywa babyeyi rero turabashishikariza guha abana amazi yo kunywa meza asukuye kubera ko bituma bagira ubuzima bwiza bikanabarinda indwara nyinshi zisuruka ku mwanda dushobora gusanga mu mazi bigatuma barabana bakura neza nta ndwara z'imirire mibi bahuye nazo bigatuma abana bakura neza nta ndwara z'imirire mibi bahuye nazo byabaviramo no kugwingira
babyeyi badusobanura impamvu tugomba guha abana amazi asukuye ko ari kugira ngo tubarinde indwara zikomoka ku kunywa amazi adasukuye harimo inzoka imiswi n'izindi maze nitubaha amazi meza yo kunywa bizatuma batagwingira maze bakure neza
nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo ariko mbere y'uko dusoza duha akanya mu makoreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero
teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho ababyeyi twashishikarijwe kurinda abana bacu indwara ziterwa n'umwanda harimo impiswi inzoka n'izindi perepeti ishimwe aratubwira ko indwara ziterwa n'umwanda abana barwara harimo inzoka n'uduheri twa hato na hato nawe Cedric igira imbabazi aravuga ko indwara ziterwa n'umwanda zifata abana harimo inzoka zo mu nda kugwingira impiswi na macinya dusoreze ku butumwa bwa Mwanga Jean Baptiste utubwira ko indwara ziterwa n'umwanda umwana arwara harimo inzoka zo mu nda uduheri two ku mubiri amavunja imiswi n'izindi zitandukanye dushimire Perpetit Ishimwe Cedric Girimbabazi na Mwanga Jean Baptiste hamwe n'abandi bose batwandikiye ku bitekerezo byiza batugejejeho
mama Gareth turamushimiye bane nshuti zacu nawe mubyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye
nimuzacikwe n'ikiganiro itetero cy'ubutaha
reka tubasigire indirimbo ibashimishe mwari kumwe
na teta
nanjye cyusa
bye bana nshuti zacu
bye nanywa byeyi bacu
imana ibarinde turabakunda isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku
neza aho mubuye haba hasukuye genzi gukoropa ibi byiza cyane mu cyumba cyanjye hahora hasukuye aha
isuku isuku tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku 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 tujye tugira isuku isuku isuku
Zikuzinga imyenda neza cyane akabati kanjye gahora gasukuye genzi kumesa imyenda y'imbere iyo nyambaye
iba isukuye
Ikiganiro cyo mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.